Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chimodzi. Gulu la Gideon lizungulira gulu la Midian. Oweruza chapter 7 verse la 17 ufika pa 25. Gulu la likulu la Midian linali mchigwa. Linali ndi anthu ambiri ndinga mira kupambana zonse munthu angathe kuziwerenga. Gideon anali chabe ndi anthu 300 ndipo Mulungu anamuza chochita. Gideon anapatsa aliyense wanthu ake lupenga ndi nsakali ya moto mkambia. Iwo anazungulira mudzi wa Midian pakati pa usiku. Ndipo pamodzi iwo anapanga phokoso lalikulu. Analiza malupenga. Ndikuphwanya mbiyazo ndikufuula. Mpeni wa Ambuye ndi wa Gideon. Amidiani anadabwa ndi kusokonezeka. Anayamba kuphana okhaokha. Anathawa mudzi wawo ndipo Aisraeli anawagonjetsa iwo. Abwenzi, ngati tili ofoka ndi ochepera monga gulu la Gideon, ndi thandizo la Mulungu tingagonjetse mdani wathu wamkulu Satana.